lunakulwa mukama waffe Yesu lunatera okutuuka, naye lugenda kujja ng'omubbi bw'ajja ekiro. Ng'amatabwa bwe gajja mu nnaku za Nuwa ne gabatwala bonna, bwe kutyo bwe kugenda okuba okujja kwa Yesu. Nze okubabuulira ku nnaku ez'oluvannyuma, mwetegereze bonna obubonero ng'ebyawandiikibwa bannabbi okuva mu kitabo ekitukuvu. Yesu anaatera okudda. Gondere zifuge, ebifuge ebirala bifuge. Lunaku lwa mukama waffe Yesu lunaatera okujja. Ennaku za Nuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba. Yesu anaatera okudda. Yesu anaatera okudda. Yesu anaatera okudda. Tuli mu nnaku embi ez'oluvannyuma. Yesu anaatera okudda. Yesu anaatera okudda. Yesu anaatera okudda. Tuli mu nnaku embi ez'oluvannyuma. Yesu anaatera okudda. Ndabye ebikankano mu bifo ebitali bimu, musisi kawumpuli ka ssenyiga omukambwe. Ndabye entalo n'ettutumu ly'entalo, amawanga gatabaala n'amawanga. Bannabbi b'obulimba bali mu kukyamya bangi, nga bayita mu kukola obubonero obukulu n'ebyamagero. Obwakabaka butabaala n'obwakabaka. Eno y'entandikwa y'ebisa ebireeta omwana. Yesu anaatera okudda.
Seera liweddeyo.
Yesu anaatera okudda.
Bannange twetegeke,
tuli mu nnaku embi ez'oluvannyuma. Yesu anaatera okudda. Laba okwegulumiza okuli mu nsi, kwenyumiriza n'okweyagaliza, obukakanyavu obutabagana, kulwanagana obutagambwako ettemu, n'obulabe ddogo, n'obunyazi obujja, n'obuvumya enkwe biyinze, imaano mululu bwonna bisusse, obunanfuusi buyitiridde, kulwanagana n'obutegendereza, obukambwe ng'ennume z'ebugisu, empisa mu bangi zisiiwuuse, gwe laba obwenzi n'ekifuuka bakazi, kwagala kw'abasinga obungi kwawola, tetwagala baaluganda. Weyagala pekka, kwagala nnyo ebintu by'ensi okusinga Katonda. Ensi eno egenda wa abange ab'omulembe guno, obujeemu bweyongedde mu baana ab'omulembe guno, tebatagondera bazadde baabwe, bangi beegulumiza. Yesu anaatera okudda.
Anaatera
okudda. Anaatera okudda.
Ebiseera biweddeyo.
Nakwembi
nakumbi
ez'oluvannyuma. Yesu anaatera okudda.
Kale oyo ayagala obulamu n'okulaba ennaku ennyingi, aziize ng'olulimi lwe mu bubi alukozesenga bulungi, n'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa.
Yesu anaatera okudda.
Kati weewalenga obubi okolenga obulungi, onoonyenga emirembe mukwano ogigobererenga, kubanga obwakabaka bwa Katonda butuukirivu mirembe n'essanyu.
Yesu anaatera okudda.
Tulokole ebiseera tudde eri Yesu. Tulokole ebiseera tudde eri Yesu. Twenenye tudde eri Yesu, kubanga anaatera okudda. Abasumba bwefo n'abasomesa, temukoowa mwe mukolo gwammwe. Abatume n'ababuulizi b'enjiri, temukoowa mwe mukolo gwammwe. Anaatera okudda.
Kale twanguwe tudde eri Yesu atusange mu kitiibwa, nga tetulina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino, naye nga tutukudde. Kati gwe atannalokoka olinda ki? Waayo obulamu bwo eri Yesu akulokole.
Ennaku n'okuyigganyizibwa mazima bisembedde, era ddala weebiri kawumpuli azinze, amawanga gonna galanga enkomerero ey'ensi. Naye omuyinza wa byonna anaatubeera, anaatubeera nga tannazinga ku nsi. Tebakulimba enjiri ya Yesu ejja kubuulirwa
Muma wanga gona awe nkomerero elio ketuke
Ame Karibia, urodi
Uyu Bwana Yesu
Ame Karibia, urodi
ya kuwa kanisa laki
Ame Karibia, urodi
Unawe mbiguni
Ame Karibia, urodi
Wasubiri nini
Ame Karibia, urodi
Kumpokea Yesu
Ame Karibia, urodi
Ata kusafisha
Ame Karibia,
urodi Umuone baba
Ame Karibia, urodi
Yesu anatera, nandiro kusha.